Yeah, bitch, mula, mula sanzio.
Mula sanzio. Wana kuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu.
Top Rock Rebels.
Where's going to hell for?
Dani could produce.
Dani could produce.
Yeah. Haha. Umefaka kwenye dela la mateso. Tetezi yupo. Bono subiri kesho. Devo amekweka. Alama za shida kale festo. Itika mwito. Na hii rap to spread gospel hadi mtito. Prepare to oil and seas nawe how to hangaika. Offense oil and seas nawe utapumzika. Mathayo 11:28. Leteni mzigo yenu nanyi mtapumzisha. Haha look 11:11 ombeni utakacho mtapewa. Nani kati yenu aliomba mkata kapewa jie. Ni neema tu kwa pekee kubadilika. Satana kuhangaisha eti haribika.
Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu.
Yeah. He came for all, whoever believe no fall. Trust in him, baraka zitakudropia ka Ibrahim. Shalom, Ayuba litabika, still ali trust in him. Kubali mwito, to spread gospel kwa wanyonge na wazito. Kwa Yesu raha tele, every day is a new day. Tunasenga mbele, devu akitiga wana. Tunamsukuma na mandwele, katakatifu kelele. Walai huku, raha tele, hakuna kuhangaika. Yeah, huku ni kubarikiwa. Success, yani kufanikiwa. Uliza kansela njiwa. Repent, and trust in him. Yeah.
Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu anakuita na mbona unasita itika mwitu.
Come on, for all your havarians shall find a rest. Walai, the only sacrifice for our sins. Mbona tunakata, akili zimeduwa. Devu ametweka kwenye giza, hatuoni. Mwangaza tumepewa ila hatuoni. Macho tumepewa ila bado tu hatuoni. Emolo liye juu, shikisha. Nema yobatizo, tulifahamu agano. Na yako matizo, tuzitunze amri. Sote tukuabudu, na sote tukusujudu. Wakubwa na wadogo, wote wakuabudu.
Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu wanakuita na mbona unasita itika mwitu. Yesu anakuita na mbona unasita itika mwitu.
Top Rock Rebels.